impressive, I guess.
Huh? Clean sheet, man, she. That nigga. Yeah, what them? We saba lesa netal. Naba timba naba chinja na kal. Naba tolo kawala ndaba kan. Pia mkena venangu nishiruan. Haikota wa Panama.
Yeah. Yeah. Yeah.
Haikota wa Panama.
Yeah. Yeah. Yeah.
We saba lesa netal. Naba timba naba chinja na kal. Naba tolo kawala ndaba kan. Pia mkena venangu nishiruan. Haikota wa Panama.
Yeah. 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 Yeah.
Haikota wa Panama. Panama fuego kumuriro kocha keni mbatimba ngomurimo konga nipino kambone kshirubiro mite timo patoba kububiro pata tufona desata ama tuitu adiko makuwa wa taba sanga lalanga ture kwat mona fundu kune sunka fieta je pipo wa mechu ni gana de kwat ya daba broke bat nda shikwata neba kache ni gano kufapat iji ni bigger than fuso kanta keto ni panshi nda sera zafuka no kwata na fia yene mingafuka shtina kamutu bao yoba Man game on star, wasemo fatuti Bank show punch, tonga likuruti Teto kambona ngizi no sefiapo Clean shit, ote weno safiapo Wana shiwite nika kakanangu Yeah for the beast, noti no mupandu Kome collecta kozi nda wabula Diak stefi mbi mfora fya mabula We saba lesa neftal Naba timba naba chinja na kala Naba tolo kawala nda wakanyi Pio mkena venangu nishirwanyi Haikota wa Panama Haikota wa Panama Naba timba naba chinja na kala Naba tolo kawala ndaba kanya Pia mkena venangu nishirwanyi Haikota wa Panama Haikota wa Panama Umupondo no hambonga na kwata La utuka mwona fenga lepata Ama friends tesa na pama hate Chapala mwona wanu poni bet Gana kwata wonsa kwati wala mupalama Black tepo na kova na kalala After kuploka wonsa baya palala Vamo pana machino, piva ni he, tajo senga watcha Nga shikwata wala bako wafya High class tema kelo wachafa Baku keto tavesho kumacha Haiko, taba palama Baba si, bala talale Nigga unique, wira palanya Bakpela chance, waka savanya Wak rapa bali no mashipenda Sick in the booth, kwa wana matenda Kale na mingi na tenta pa kwenda Ando maoni, shate mwafulo Kwa wana lesa no taba malomba Oh cheese, taba fake body long Naba timba naba chinja na kala Naba tolo kawala ndaba kanya Pia mkena venangu nishirwanyi Haikota wa Panama Haikota wa Panama Gwisa valesa neftari Naba timba naba chinja na kala Naba tolo kawala ndaba kanya Pia mkena venangu nishirwanyi Haikota wa Panama Haikota wa Panama
Yeah.